Pesa mkali magic.
Nikisema love sama love you too. Nikisema nidi sama nidi too. Nakupenda wewe tu. Nikisema love sama love you too.
Sema na chotaka.
Sema tu.
Ili nikupe baby.
Sema tu.
Sema na chotaka.
Sema tu.
Wanga wakisema utajiju.
Na uzuru wa peke yako my baby unavutia. Unavutia. God ameokunja weza kwa ilawe kakujasia. Kakujasia tele.
Yani mtoto mashallah. Uko nyuma ndo bala. Kifuani ukimuona. Dede dede. Anavutia ukimuona. Minyama kanona. Lujicho kiriona.
Shemeji enu yo, oh enu yo.
Nikisema love you, sama love you too. Nikisema nidi, sama nidi too. Nakupenda wewe too. Nikisema love you, sama love you too.
Sema na chotaka.
Sema tu.
Ili nikupe baby.
Sema tu.
Sema na chotaka.
Sema tu.
Wanga wakisema utajiju.
Timbazin Records.